Chanti on the mixer. Download Dani tukumvela nyimbo zaba mwamba analuanga.com.
Ndiwe kazi wanonjezedwa undi wahalila mundima wandetelitsa kukoma kwa chikondi ndiwe tawiyo tseji unalikuri wina kana nipani mtima wandetelitsa kutuna kwa chikondi ndiwe.
Download Dani tukumvela nyimbo zaba mwamba pa malawiwanga.com.